Nanyini masomera agalikia bibiri ya wansi wabakumira abana abato kuvira dala kunasawe bakumiriziddwa okubawa obukuumi obw'enjawulo baleme kutuusibwako bulabe nga bwe kizze kirabikira mu masomero mu bitundu eby'enjawulo. Okukubiriza kuno kukoleddwa omukungu akulira okulambula amasomero mu disitulikiti y'Obukomansimbi Mutebi Fred bw'abadde ayogerako ne Radio Wood Radio y'omuntu wa bulijjo. Era wano awadde ekyokulabirako eky'omwana eyagudde mu ntamu ya caayi owabato najja yenna era nakkirira wasenkaaba nga kw'otadde n'abaana abalala bana abaatemuddwa omutemo wali ku Ale Childhood Development Center eggaba. Mutebi ategeezezza nti kino kirina okubeera ekyokulabirako eri bannannyini masomero basobole okwongera obukuumi ku baana bano abato mu masomero gaabwe nabo baleme kutuusibwako bulabe.
Mu disitulikiti yaffe ey'Obukomansimbi mulimu amasomero agamu agatandikibwawo naddala ag'obwannannyini nga galeeta abaana abato ennyo ku ssomero kubanga abazadde be bakyagala okukubiriza bannannyini masomero ago gonna nti nga muleese abaana abo ku ssomero bateekeddwa okuteekebwako obukuumi obw'ekika ekya waggulu ate n'abasomesa nga bababeerako bangi kubanga kati ekiri mu ggwanga mukiraba bulungi nnyo abaana beetaaga okubeera nga bali sekiwa. Gavumenti ng'eyita mu kitongole kya ekyebyenjigiriza ereeseewo kye bayita basic requirements and minimum standard B ez'abaana abo abato ezigenda ezitandise okukola omwaka guno. N'olwekyo njagala kukubiriza abannannyini masomero mufube okulaba nti muteekwawo ebintu ebyo.
Mutebi Fred n'abazadde tabatalizza era abajjukizza nti buvunaanyizibwa bwabwe okusooka ng'okukakasa ku masomero gye batwala abaana oba waliyo ebisaanyizo byonna ebyetaagisa.
Ate n'abazadde nammwe mwebeereremu mubeerenga mugoberera abaana bammwe gye mubatutte okulaba ng'ebisookerwako okukozesebwa babirina. Wano mu bbanga sidde ne Kampala waliwo omwana yagudde mu ntamu y'obuugi era n'afa kakati ate ne bali be batta. Naye ng'ekireeta ebintu ng'ebyo kwe kuba nti fe obukuumi bw'etteeka ku ssomero butono. N'olwekyo bannannyini masomero abasomesa wamu n'abazadde tubeere b'amaanyi tuteekewo eriiso jjoji ku bikozesebwa by'abaana mu masomero babeerenga obukuumi ku baana naddala abato webiri.
Mu kiseera kino ng'amasomero agalina abaana abali mu bibiina ebyakamalirizo okuli siniya ey'omukaaga siniya ey'okuna n'ekibiina eky'omusanvu batandise okwewandiisa okutuula ebibuuzo ebyakamalirizo abazadde abasabye okufaayo ennyo bakakase nti abaana baabwe bonna beewandiisizza okusobola okukola ebibuuzo bino baleme kulinda ku ssaawa envannyuma.
Mu kiseera kino amasomero gonna mu ggwanga gali mu kuwandiisa bayizi abanaatuula ebigezo ebyakamalirizo aba siniya ey'omukaaga siniya ey'okuna n'ekibiina eky'omusanvu. N'olwekyo njagala kukubiriza abazadde mulondoole amasomero gammwe gye mulinamu abaana mulabe nti abaana bammwe bawandiisibwa. Bwe kiba kyetaagisa okuteekayo ebyetaago by'abaana mubiteekeyo muweeyo amannya amatuufu n'obuzaale bw'abaana kwegamba okutwalizibwamu nti byonna ebikwata ku baana nga beewandiisa okukola ebigezo mubeerenga mubiwaayo. Ate era njagala okukubiriza abakulu b'amasomero nti ebibaweereddwa ebyo mubiwandiike bulungi amannya g'abaana galeme kusoba kubanga ekintu ekyo kibataataaganya nga bakuze.